yange mazo kuchinoga Echigambo change mazo chikuwa Olugendo lwange ndutuse wano Olusigadde kandu tambule nawe Ebisenge byomutima gwange mbigudde wole Ebisumuluzo bibyo nkuwadde Esala yobulamu gwange sigadde mu kukumagana pake mviringa mvi Tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Nti oba tekulwana
Neta neta
Nemukwano gwange olyanjulira Kale ne bwenyiga nze muli nsonyiwa Kuba tuli bantu si bamalayika Engudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Echapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya ly'onkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Kyokka nno bambi Tuvudde kw'ebyo Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala Nze nninga wangu ddakalulu Si kyenyooma onyambye nnyo Kyokka tonefulira Tewefuula bambi Nga tolaba nze nkwagadde nnyo Tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza Toswaza bambi Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tonefulira
Tonefulira nze
Nga tolaba nze nkwagadde nnyo Tonji wanga
Tonji wanga bambi
Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza
Tewekyanga bambi
Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano
Tewekyanga bambi Nze neswala Tewekyanga bambi Ate noswaza Nga nkwagadde Na 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 Kwagadde